waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Qaraar ay hoggaaminayeen Australia iyo midowga Yurub oo lagu doonayay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo sida adduunku uga jawaabay faafida coronavirus ayaa helay taageerada buuxda ee golaha caafimaadka adduunka. Qaraarkan ayaa qiimeyn buuxda oo madax bannaan oo dhexdhexaad ku samayn doona COVID-19. Kadibna waxaa lagu eegi doonaa wixii cashar oo laga baran karo jawaabta caafimaad ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu arrintani ka sameeyay. Faafahinta baaritaanka sida halka iyo cidda fulinaysa ayaan weli go'aan laga gaarin. Madaxa WHO Tedros Ghebreyesus ayaa uga mahadceliyay in ka badan 130 dal oo qaraarkan taageeray.
I will initiate such an evaluation at the earliest appropriate moment.
Waan bilaabi doonaa qiimeyntaasi sida ugu dhaqsaha badan. Sidii aan awalba yeeli jirnay, WHO waxaa ka go'an inay noqoto mid daahfuran oo lala xisaabtamo, waxayna sii wadaysaa inay hawlaheeda sii hagaajiso. Waxaan doonaynaa inaan noqono hay'ad lala xisaabtamo. Inkastoo ay taageertay qaraarka, China ayaa Australia ku dhaliishay inay gadaal ka riixaysay baaritaanka iyadoo ku eedeysay inay dano siyaasadeed ka lahayd arrintan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Zhou Lijian, ayaa sheegay in Australia aysan sheegan karin inay iyadu ka dambeysay heshiiskan hadda la gaaray.
The resolution and the so-called independent international inquiry raised
qaraarkan hadda la go'aamiyay iyo wixii loogu yeeray baaritaan caalami ah oo madax bannaan oo Australia wadatay isku mid ma aha. Tusaale ahaan, qaraarkan waxaa lagu yiri in qiimeyntu ay bilaaban doonto waqtiga ku haboon ee aan la dhihin sida ugu dhaqsaha badan, taasoo ahayd sida Australia ay doonaysay. Siday doontaba ha noqotee, dowladda Australia ayaa soo dhaweysay ansixinta qaraarkan. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Maurice Payne, iyo wasiirka caafimaadka Greg Hunt ayaa sheegay in Australia ay caddaysay baaqeedii ahaa in baaritaan caalami la sameeyo. Dhanka kalena, Brazil ayaa dhaaftay Britain, sidaasna ku noqotay dalka saddexaad ee ugu badan kaysaska coronavirus caalamka oo dhan. Sweden waxay noqotay dalka ugu dhimashada badan Yurub marka la eego tirada shacabkooda. Laakiin Britain ayaa ah dalka labaad ee dhimashada ugu badan caalamka oo dhan, iyadoo Mareykanka oo keliya uu arrintaasi kaga badan yahay. Britain waxaa ku dhintay 545 qof maalintii u dambeysay. Tirada ugu dhimatay COVID-19 ayaa gaartay in ka badan 35,000, laakiin xafiiska tirakoobka dalkaasi ayaa sheegaya inay dhici karto in tirada dhimashadu ay gaari karto ku dhawaada 45,000. Dame Angela McLean waa saantiista la talisa wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain, waxayna sheegtay in loo baahan yahay in Britain ay cashar ka barato dalalka sameeyay nidaamka lagu dabagalo dadka ay dhici karto in xanuunku uu ku dhacay. Sidoo kalena dad badan ka baaray xanuunka.
The two I would draw particular lessons from would be South Korea, where I feel they've made inspiring use of all kinds of different.
Labada dal ee aan casharka ka baran karno waa Koonfurta Kuuriya, oo aan aaminsanahay inay isticmaaleen qaabab kala duwan oo lagu dabageli karo dadka xanuunka uu ku dhacay oo ku dayasho mudan si loo xakameeyo caabuqa. Taasoo haddii gaartiisay in dhowr kays oo keliya dalkaasi markii maalintiiba laga helo. Dalka kale waa Germany, oo mar walba muhiimad weyn iyagu siinayay in baaritaan badan la sameeyo. Balse wararka ka soo baxaya Britain oo dhan ma aha kuwa xunxun. Kabtan Tom Moore ayaa lagu wadaa in la siiyo abaalmarinta boqoradu bixiso ee loo yaqaano Knighthood, oo uu ku mutaystay dadaalka uu lacag badan ugu aruuriyey hay'adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano National Health Service, NHS-na loo soo gaabiyo. Ninkan oo ka soo dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa aruuriyey $62 million oo dollar wax yar ka hor sanad guuradiisii 100-aad oo 100 sano jirsaday, isagoo 100 jeer ku laalaabtay beer gurigiisa ku taal isagoo wata usha matoobada ee dadka da'daha u qaataan. Dhanka kalena, Kanada iyo Mareykanka ayaa go'aansaday inay sii dheereeyaan oo waqti ku sii daraan heshiiska ay hore ugu gaareen in xadka labada dal uu xirnaado ilaa bisha Juun marka laga reebo waxyaalaha daruuriga ah. Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ka badan 1.5 milyan oo qof uu COVID-19 ku dhacay, 90,000 ay u dhinteen, taasoo ka dhigaysa dalka ugu badan adduunka. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in sii dheeraynta xannibaadaha xadku ay tahay tallaabo muhiim u ah xaqiijinta amniga shacabka labada dal.
We know that we need to do more to ensure that travelers who are coming back from overseas or from the United States as Canadians
waa ognahay waa inaan hawlo dheeraad qabano si aan u xaqiijino in dadka ka imanaya dalka dibadiisa iyo xataa Mareykanka si fiican loola socdo oo la karantiilo oo aysan noqon kuwa fidiya xanuunka. Waxaan la shaqaynaynaa gobollada dalka si loola socdo dadka dalka soo gelaya. Kadib markuu shaaciyay inuu qaadanayay daawada hydrochloroquine si uu uga hortago coronavirus, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda difaacay sababta uu isticmaalayo daawadan caadiyan loogu talagalay xanuunada kaneecada iyo kuwa kale. Hay'adda cuntada iyo daawooyinka ee dalka Mareykanka oo loo soo gaabiyay FDA ayaa ka digtay isticmaalka daawadan in lagu isticmaalo goob ka baxsan isbitaalada maadaama bay tiri ay jiraan khatar ah inuu keeno wadna xanuun. Khubarada caafimaadka ayaa ku dhaliilay Mr. Trump inuu daawadan u xayeysiinayo inay tahay mid sax ah oo lagu daaweeyo COVID-19, iyadoo hay'addu intaa ku dartay inay keeni karto in shacab badani ay si qalada u isticmaalaan dhibaatana ay kala kulmaan oo xataa qaarkood ay u dhintaan. Laakiin Mr. Trump ayaa isagu ku doodaya in digniinta hay'adda FDA ay ku salaysan tahay daraasad lagu sameeyey dad awalba aad u xanuunsanaa, isagoo intaa ku daray in qof walba uu xaq u leeyahay inuu naftiisa isagu go'aan ka gaaro.
I think it's worth it as a line of defense and I'll stay on it for a little while longer. I'm just very curious.
Waxay aniga ila tahay waa qaab la isku difaaci karo, waana sii wadayaa isticmaalka daawadan ilaa waqti inaan ogaadaan rabaa inay wax tartayeen kale, laakiin waxay ila muuqataa inay ammaan tahay. Laakiin daraasadan waa mid been abuur ah oo ay soo saartay hay'adda maamusha askartii dagaalada hore uga soo qayb gashay ee loo yaqaano Veterans Affairs ama VA. Wararkii u dambeeyay ee coronavirus oo luqadaada kala soco sbs.com.au xariijin coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.